yangu. Umeniondolea majaribu, umenitunza, umenihifadhi, unanilinda, unanitetea.
Once see me done, but you'll uplift me. Father, me got this confidence that you were with me. Always will defend me. You were there with me, my Jesus. Kila silaha itakayofanywa juu yangu, Bwana utaiondoa, ondoa, ondoa, yeah.
Umeniepusha na adui zangu, umeniondolea majaribu, umenitunza, umenihifadhi, unanilinda, unanitetea.